tek na bu ma nankaas musiñu la naka jaru maanami samnu leban savu tek na bu lebankaas musiñu la naka jaru maanami samnu leban yeah, 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 yeah.